day pass. You know me, I had the girl breakfast.
Kuru beans,
Massa Wood,
King Fizzo on the beat.
Kenyan boy,
ooh la la, Beluo bala. Mtoto anampandisha mizuka vile inafaa. Mkata kipinduka na shuka na chuchuma. Na mpakata bila pupo na shtuka mini mangas. Kiza tukanga bafo, tuyo usha kusho. Filo mumbika mangopo angabako. Wengi ni wana easy mitaro za kari yako. Masponyo na bitambi utadhani ni kwesha ko. Wana roll tofauti, soul na sauti. Ni kama tarumbeta kwa doba za fila kuti. Motuti wanizuzua, figa ya kukifua. Jinsu na vune nguwa kishua mkushu na juwa. Kwa nkubalika na figa vera sidika. Kitimba bigi meshiba imejipa na skia yes. Rampa pa pam pam, nyam nikitamtam. Apa kuwaribu na semaje baby wagwa. Mok teke teke tuji nice tuki jam down. Zone siririke tuki vibe by the sundown. I love how you do it, nivelo natingisha. Kichwe natokwa na meshipa. Mastingo za mabumbi na audio na shikanisha. Unazitoko kikatika.
Girl I love, girl I love.
Watch all the girl wind up behind.